Fedha na dhahabu sina, kwa niaba ya Mokoze. Mali za dunia huna, kwa niaba ya Mokoze. Fedha na dhahabu sina, ila kwa jina la Yesu mimi wina. Mali za dunia huna, lakini usiwe waina, wewe ni wina. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. Wanapokibiza mali, wewe mabilionea. Mimi natembea na Mungu niwe babonea. Kila wakati wanakimbiza bila kupata uchungu huwa ingia. Eti maisha imewaonea. Mfukoni mwako hela zako ziko dwa. Ma SMS wakipata uwakopesha ma else. Uchangaye ni kwa nini wanakuomba do. Unafanana kuwa nazo, umefunikwa na utukufu. Kama unaweza mpenda juu yako, hiyo ni utajiri sugu, wasikupige vako. Nakupa mambo nono wait kushinda Rose. Nipo kwenye kazi kwa niaba ya Mokoze. Wanna make money, twa make sauce in many. Sisi ni kuwapasha kama Shakespeare. Watu wengi bila pesa hushtuka. Nimejificha kwenye neno ili nami nisi Shakespeare. Kwa birthday yako hawa kuji na zawadi. Kazi ni kukumwagia tu maji baridi. Wakicheka ha 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 wapi keki. Moyoni unacheka ha 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 ninyi ni feki. Mabinti wengi hukataa kuolewa na wahubiri. Wakisema eti watumishi ni masikini. Sikuelewi mimi ni masikini jinsi gani wakati nina kipawa inakuchanua maishani. Fedha na dhahabu sina, ila kwa jina la Yesu mimi wina. Mali za dunia huna, lakini usiwe waina, wewe ni wina. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. Umaskini haimanishi mtu kosa pesa. Yamanisha kazi ya wengi haijapata fursa. Umaskini haimanishi umekosa mali. Bali ni uzoefu wa uvivu katika akili. Ninaweza ishi ghetto, ghetto, lakini niki speak na speak mambo little. Hadi watu wakibarizi nami wako blessed. Wanatambua ndani mwangu Mungu ameinvest. Mana mzito ni yule aliye ndani mwangu. Mana yake mimi na yeye tumekusha mingle. Wanadamu wengi ni manipulators. Wanangoja uvume kwanza hapo ndipo watakuita. Sio eti nasema pesa weka kando, lakini ukipenda kushinda Mungu hiyo ni idol. Na mumba Mungu akupe baraka zake. Uwe baraka katika ufame wake. Fedha na dhahabu sina, ila kwa jina la Yesu mimi wina. Mali za dunia huna, lakini usiwe waina, wewe ni wina. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. In the name of Jesus, rise up and walk, walk, walk. Let me see you walk. Kwa niaba ya Mokoze.